modi te don aka nisondiya fɛ nga a ye dunan 400 ɲɔgɔn to ɲɛna a ka bonya bɛɛ kɔnɔ modi ye tulonkɛ kɛ ko
ek naya rup le raha
b'a dɔn ko aw ka jatigila y'aw ka dunan bila ka dɔngili da ne tun b'a fɛ fana ka dɔngili da aw bɛɛ ɲɛkɔrɔ dunanw ka lisi sɛbɛn kɔnɔ mɔgɔ dɔ tun be yen minnu bɔra jago finidɔncogo ɲɛnajɛ ani fɛn wɛrɛw la Dabo ba Ralph Lauren ja walma film dilabaga Monsieur Naj Shyamalan ani tenniskela Billie Jean King ye ukakumaka umaya ni Apple Google ani Microsoft nyamroy jatikila no Monsieur Biden no ma nisonja kosebe aka bunyala o hakli jigira ko ayafo samuga ye ni
one of the fundamental reasons that I believe the US China relationship is not in the space it is in the US Indian relationship
na tunye america sanfe wasablon no esena ka jamana kokan nyana bo jeklu nyamoy ko dien bina dala ko sabe ni america ni indu jamana era dien teri sebew ni jenyo wanyawi hal ni dan farabe adama denu ka josereya kan ani indu jamana ka joyorokan irishilaka kelela ukraine biden ye fa ka wele sabana lase modima jamana ka tamanna o leli ni nkono jamana ka jati la surafana dumuni batumbe orola we bunya baye chidenjuru strategela amerika be mimara ajenyo gregrenwe